Ikhathi neikhathi kululu kuqala zakhela isithombe emqondweni esithi asikho bahle ngokwanele kuNkulunkulu futhi kube sengathi wathumela uJesu ngalabo abangcono bona okubafanele. Kodwa thina nje cha bandla asingene esigaleni. Angiqale ngibengele ngikwamukele engosini eFresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ngangifunda iBhayibheli lami ngolunye usuku futhi leli vesi langithinta ngokaMark 1 verse 9. Kwathi ngaleyo mihla kwafika uJesu evele eNazaretha laseGalile. Wabhabhadiswa nguJohane eJordani. Manje kunamathuba hlezi ukuba siphile indawo ezahlukene kulo mhlaba. Kodwa noma ngabe sonke sikuphi nomhlaba njengamanje, sonke singakwazi ukucabanga indawo noma idolobha eliyizibi nje uqobo futhi umfutho. Noma ngabe indawo ethile mhlawumbe imfundo engahlelekile noma ilokishi, kodwa ikhona indawo othi mawuyicabanga uvese ubonde hayi amabibi phela la ongeke wathanda ukuphila kuyo. Nakanjani indawo lena ongayicabanga ayikude kakhulu nala ohlala khona. Kuyikhulu unyaka lokuqala kwa-Israyeli uma kuwukuthi wabuse emandleni ezenkolo une-ofisi ekhoneni lethempeli eJerusalema. Leyo ndawo yabe idolobha laseNazaretha esifundeni saseGalile. Nakanjani nawe ozovese ubuwe ngokunyipha izakhiwo zakhona ezibukeka zikhathele zidabukisa. Wawuyobuza njengalowo owathi kukhona okuhle ongavela eNazaretha? Nokho sithola ukuthi uNkulunkulu wakhetha ukuba indodana yakhe uJesu izalwe khona emndenini ompofu ukuba ifundiswe ukuba umbazi carpenter futhi ikhuliswe khona kanye kuleyo ndawo, hhayi eJerusalema eyabe ihlala nkosi iyikomkhulu lamandla ombuso capital city, kodwa eNazaretha, leyo ndawo eyabe ingatheni ewuhambo lwey'nsuku ezimbalwa mawusuka ehlala nkosi. Wawuyibuza ukuthi lokho kuthini ngoNkulunkulu kimi, lokho kanye kokuthi umdali nomsindisi uNkulunkulu uqobo uqobo lwakhe wangena kulo mhlaba ngendlela ethobeke kanjalo kuvese kuba indaba ezisho yona ngokwakho, kusho ukuthi akazelanga abaphethe amandla nezihlakaniphi ama-elites, wezela abantu abajwayelekile aba-ordinary abanjengamnawe nje. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sicubele ubufakazi bakho ngalezi inkulumo ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo ethi ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Kungenjalo ngena kuwebsayithi yethu kuningi ozokwazi ukuthi ukuthole kuyona, ithi www.freshzulu.co.za. Inkosi mayingicinele wena.